Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi iwa te kaumā iwa. Exercise 99.
Whakarongo kia te whare huia, e kōrero ana mo te hui i Oparure, i whakanui ai a Rangimārie Hetit.
Tirohia ngā whakāhua o taua hui.
Te whakāhua tuatahi.
Tokomaha ngā tāngata o te whare wānanga o Waikato i haere ki te hui hei whakahōnore i Arangimārie. I mua o te whakaeke ki runga i te marae, ka huihui mai mātau ki waho o te marae. Ā, ka whakamārama a Timoti i ētahi o ngā whakarite me ngā tikanga mo te pōwhiri. Ko Timoti te rangatira o te tari Māori o te whare wānanga o Waikato. Ka kite koe he rangi a tāhua tauara.
Te whakāhua tuarua.
Ka mutu ngā whakamārama a Timoti, ka pā mai te karanga a te kuia o te marae, ā ka whakaeke te ope. Ko ngā wāhine i mua, ko ngā tāne i muri e whai haere ana. He tokomaha ngā tāngata o te ope whakaeke. Tirohia tēnei whakāhua. Kua haria ngā tūru hei nohoanga mō te ope whakaeke ki mua, ki te taha maui o te wharenui.
Te whakāhua tuatoru.
Kā mutu te whakaeke me te tangi ki ngā mate, kā noho te tangata whenua me te manuhiri. I tēnei wā ka whakahaere tia tētahi karakia poto nō te mea he rātapu tēnei rā. Nā mōrehu te whare rāua ko Rua Anderson tēnei karakia i hari. I muri tata mai o te karakia, kā tū a tuke tere o te tangata whenua ki te whakatau i te ope whakaeke. He tokotoko kei roto i tana ringa.
Te whakāhua tuawhā.
Kā mutu te whai kōrero a tuke, kā tū ētahi o ngā wāhine me ngā tāngata ki te āwhina iāia ki te waiata i tana waiata. Ko Rua Anderson kei tōna taha katau e waiata ana. Mārua te whai kōrero whakamutunga a te tangata whenua. Kei te taha maui o tuke a te rangi tuatahi te kanawa rātau ko ētahi kuia e waiata ana anō hoki. O te rangi tuatahi te tamāhine a Rangimārie. He tohunga anō hoki ia ki ngā mahi raranga whāriki, whatukākahu hoki.
Te whakāhua tuarima.
Tokotoru ngā kai kōrero o te tangata whenua, ā tokotoru anō hoki o te manuhiri. Ko Kīngi Turner te kai kōrero tuatahi o tō mātau rōpū, nō Ngāti Maniapoto ia, nō reira e tikāna kia tū ia hei kai kōrero mō te manuhiri. He pai ārahi ia. Ko ia nei te ingoa mō tēnei kai kōrero. Ko Wilf Malcolm tō mātau kai kōrero tuarua. Ko Wilf te tumuaki o te whare wānanga o Waikato. Ko au tēnei e whai kōrero ana. Ko au te kai kōrero whakamutunga o te whare wānanga.
Te whakāhua tuaono.
Kua tū ngā kai whakāko me ngā ākonga o te whare wānanga ki te tautoko i āu ki te waiata i taku waiata. Anei taku waiata.
Te rai a te tautara ki maunga taupi e tū a kenei i te rewa Waikato i te takera o te taupaki hunua ka pekau ki te ranganui ki te awamārari ki te marae o ngā tai e
Ki te papa, ki te kingi tamae, kua tae Fuck.